sabe, que é isso, nigga, só. É só. Ezintwane encane vele bathi ujabule uphumba nothimoni ubobha sobhidabula sinetha umlilo kini vele samakhebuli bathi meseziwa montwane uzulikhebula lomfana uthela induku ubobha sobhijabule bathela induku ubuwe muthi uzame ukulamula ibenza bengalala ihlukanisa ukhaphuli imedisha ubhizi vele bazojabula uphumba nothimoni bathi vele idabule idabule ubobha sobhijabule ubobha sobhijabule idabule. Starting sabo class ubuchikichani nekhamuka mina jabula abashaya ujabisa abadala nabo takalani konko please bithi mamelwane ntwana yami ihamba uzungabheke muntu uphusheleni intwana zibokhula ebuzi imagine nika ubhithi intwana yenza umuzi yakenza ngingalali wathi gogo khuzi ntwana kushipiyana ithi konko kwathi aphumele emnyango bese ngena thina abavala amasango senza isiphithiphithi sibashiye nombango shu azanga ngomdlalo bathi impili nzima vele shafele ntanga shafele ntanga shafele ntanga shu angisa ngomila ntwana kushipiyana ithi konko kwathi aphumele emnyango bese ngena thina abavala amasango senza isiphithiphithi sibashiye nombango shu azanga ngomdlalo bathi impili nzima vele shafele ntanga shafele ntanga.
Ibona bafana babili abaningi bazoguma bathi bathi manje niki vele thina sithi ntwana hamba uzungabheke muntu uDayam ukura yena vele wathi abaningi bazokwazi ukuyibhema abaningi bazokwazi ukuyibhema abaningi. Ibona bafana babili abaningi bazoguma bathi bathi manje niki vele thina sithi ntwana hamba uzungabheke muntu uDayam ukura yena vele wathi abaningi bazokwazi ukuyibhema abaningi bazokwazi ukuyibhema.
Rehabmusic.com.
One by one bacela impindo iyasho le beat angithi iyasho lomsindo ufike nobani mina ufike nemage sojava kanjani lo uzobopha ifindo umfazi uyedwa khalontshilontshile ubhizi ucela umsindo ubhizi ucela umsindo umsindo hayi umsindo 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 impindo hayi umsindo impindo gogo kuza
hayi mfana kagogo.
Let's sing it out tonight, but follow my sound. Since shoo, as I'm going down, but in feelings in my belly, shaft feel it down, shaft feel it down, shaft feel it down. Shoo. Don't know if you it's a phone call, what's up, come let me out. Let's sing it out tonight, but follow my sound. Since it's pity, pity, see my shame, no bang. Shoo, as I'm going down, but in feelings in my belly, shaft feel it down, shaft feel it down.
Abaningi bazobhuma bathi bathi manje niki vele thina sithi ntwana hamba uzungabheke muntu uDayam ukura yena vele wathi abaningi bazokwazi ukuyibhema abaningi bazokwazi.